Yesu yibazibwa bana ba Katonda.
Praise Jesus, children of God.
Musibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your life?
Buliza ku muganda wo.
Greet us of your neighbor.
Mwagalize ebisinga obulungi.
And wish them the best.
Ebiva eri Katonda Kitaffe.
Which come from God the Father.
Oyo ali waggulu w'eggulu
lyonna. He who is above all the heavens.
Omugambire.
You tell them for us.
Ndi mu kaseera ako we tuyimirira nga tunaatera okugenda mu kigambo.
But in that time as we stand about to go in the world.
We batugamba tuyimirire okugulumiza Katonda.
Where they tell us to stand glorify God.
Olw'okutuggyirako siru ku kigambo.
Take enough seal on the word.
E kaseera w'olina okumugulumiza mu bigambo.
It's the time you to glorify him in the
word. Ebyokumanya n'okutegeera.
The knowledge and understanding.
Obugulumivu bwewe buli. Obujjuvu bwe. Emirimu gye emikulu. Ekaseera w'ogulumiza Kitaffe. N'omwogerako nga bwali waggulu w'eggulu. Era n'obugulumivu bwe. Ekaseera k'ogulumiza Kristo.
Ng'alimu
ebirimugu n'ebiri ku nsi. Ekaseera k'oyogera ku Mwoyo Mutukuvu. Abona wonna.
Kubanga
ali wonna na wonna.
So
kiba kiseera ekikuweereddwa. Osobola okugulumiza Katonda mu bigambo
eby'okutegeera.
Yesu yebazibwe nnyo.
Ebiseera
ebisinga abalala tebaagala kukozesa kaseera
ako. Naye
kaba kaseera w'osobola okukuba aleluya z'oyagala.
Ezikakasa
nti Katonda afuga obw'edda n'obw'edda.
Oli
waddembe okugamba amiina emirundi
gyonna.
Oyogera ebigambo ebigulumivu ebya Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Kiseera kya kukubira musumba mu ngalo.
Not a time for clapping for the pastor.
Wabula kiba kiseera ky'okozesa buli ky'olinawo.
But the time you use everything you have.
Okugulumiza Katonda.
To glorify God.
Osobola okukuba enduulu.
You can shout hallelujah.
Akaluulu ak'emirembe ak'essanyu.
You can yell a yelling of joy and peace.
Osobola okukuba hallelujah.
You can shout hallelujah.
Osobola okufuuwa w'ekirenge.
You can dare make a whistle for that moment.
Yes, oba ekinankani ekyo okimanyi. Ekinankani. Akiyita kirenge ekirenge ekyo okyama n'ofuwa ku ŋŋombe z'emimwa oyinza okujja ne
vuvuzerawoa
akaseera n'osooka naawe owagira
kubanga
waliyo abawagira emipiira ne
baleekaanya
era abantu banaaba tibali awo nga oyingiddewo nayo
olina
eŋŋombe ng'osooka okufuwa eŋŋombe osobola ogifuwa
ng'ey'enkomerero
etujja kuziyigako bwe bazifuwa
oyinza
okufuwa ey'olutalo
y'abamayiko
tugamba tujja tulina okutendekebwamuko ku ngeri y'okugulumiza
Katonda
mu kaseera ako ke batuwa oba dakiika ziba
ssatu
sitaani waali awulire obujja nga mutuufu ky'otendereza
okitegeeraomanyibosuna
bikwatume
17:19
n'okupiira yagamba nti kyemusinza nga
temukitegeeraze
kyenzize okubategeeza
naye kati
ke tumaze okuba nga tulina we tutuuse mu kutegeera yatula okutegeera gulumiza mu kutegeera kuliko
obiro
biyiwa kuba ng'enduulu nga bw'otunuulira emmotoka
n'ekizimbe
tewazimbye naye kakati owe aleluya ey'ekitalo olw'okumanya
katonda
amazima okakasa nti olina okumanya
awo
n'omuwa ettende
ery'okutegeera
naye tujja kubitunaka ettende eririmu
okutegeera
oleeta ebibala eby'omumwa nga bijjudde
okutegeera
bayibuli egamba ayanukula n'okumanya
anywegera
emimwa
gye
sookolabe baleluya n'owulira nga mutuufu kikulira eddala mu kumanya yesu yebazibwe tujja ttendekebwamu okolumu mu kigambo eky'amagezi kubikwatagana n'okusinza katonda mu bigambo okugulumiza katonda mu bigambo mu zabbuli yesu yebazibwe ng'onokola mu bigambo bikulu
byokka
bikulu byokka
only great words
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
olwo nno banaatuwulira kale
and then they will hear of us And is it truly? That's the nation having got so near to them. A nation with understanding. People with the knowledge. The men came from different nations. Acts 2 after the Spirit had come. They heard this one speak the wonders of God. Those who are filled with the Spirit. And they heard them speak the wonders of God in their native language. They spoke only the wonders, the great things of God. They are not speaking of the car. But only spoke the great and the wonderful things of God. And they wondered. Only them speak the wonders of God. They did speak the little few things. But they only speak the great one. The only great thing.
Yes,
praise Jesus.
So
and we shall be
praised.
How you can be praising with the fruits of the mouth.
And
pray the greatness of God.
He
is great God.
You
praise is holy. What happens there? The fruits of the mouth and giving a sacrifice of our ministration, the living sacrifice of our bodies, the ministration of wisdom.
Every
part of a body can do an act praising God.
They are just shaking their waist, shaking him by that.
You know that time I'm going to do for you amazing things.
The waist is holy.
They mean it.
Everyone is doing an act in the moment you are going in the world.
We are jealous of the devil and his fallen angels, those who never worship God.
They desire to come worship him as the wonder.
We are going to out jokes in it and empower it. In the name of the Lord Jesus. Praise Jesus so much.
We
want to move on with the journey of heaven. My journey and your journey. The journey of those who lived before us. Even us living now. And those going to be coming. Reaching the coming of Christ Jesus. And by name and voice.
And
Apostle Ronald Hope Witness. Together with Pastor Posta. And our Bible reader, Pastor Robina. We love you all in the name of the Lord Jesus. We face the ministry of the new generation with the full knowledge of God to bring His glory. And we move to reach unto you the journey of heaven. We are still in the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God. The city Jerusalem is found in the first created heaven, in the realm above. Praise Jesus so much.
All of us who come from the planet Earth, we yearn to go back to our city, which God built for us.
The
great gathering of the angels and the saints of God. You know, when we are taught, we have an answer concerning our hope. Bible says, every time you have an answer, those asking you about your hope. Imagine when our hope is heaven, but you found you cannot explain it, you can't explain your hope. How can you put that hope into another? It is very hard. It really hardens you to hold it.
But
as we see things in the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God, we are still seeing the seven seals, the seven groups of the angels, in which we are to see of the four things.
You
see, on every group of angels, and it works under one spirit among the seven spirits of God.
And
we have to see the type of horse and the chariots of every group of the angels on the seven groups. We still have to see the living creature, which is responsible over every group of the angels, and the four elders, and the 24 elders,
who
are responsible over the seven groups of angels. We have the one responsible over the seventh group, the ancient elder, the father, the Son and the Holy Spirit. Now we are to see much, but as we still winding up, and we still see the seven
seals
of the seven groups of angels, we are still looking on the seven spirits of God, and we see every group work under one specific
spirit.
This day we look at the fifth seal, which is made of the spirit of the knowledge of God.
Yes,
praise Jesus so much. And the group of the angel of water and the angel of the creations. We see the fifth seal, which is made of the spirit of the knowledge of God. And the angel of water and the angel of creation.
Yes,
praise Jesus so much. When we read of the seven spirits, and we understand the spirit is what makes the seal, we first know the fullness of the Holy Spirit, and after we know of those seals. When we read in the Ephesians 4, verse 30, Bible tells us the Spirit is the one who seals. Let's read there and we hear.
Ephesians 4:30.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
So that
we shouldn't grieve the Holy Spirit, by whom we are sealed. He who sealed us. Truly, the Holy Spirit is the one who seals. When we look at the seven seals of the seven groups of angels,
and
this day we look at the fifth seal of the spirit of knowledge, the spirit of the knowledge of God, and the fifth group of the angels, the angel of the water and the angel of the creation. We're going to be seeing one of the last extremes, the extremist commands which are moved by in the knowledge of God. Praise Jesus so much. Now in all we understand, truly if the Spirit seals, He moves on to appear in the seven spirits. Revelations 4:5.
Ne ku ntebe nga kuvaako kumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, n'ettabaazi omusanvu ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe gyemeye omusanvu egya Katonda.
Tusooka
okutegeera
nti
obujjuvu bw'Omwoyo
Omutukuvu
bulabikira mu musanvu egya Katonda,
naye
nga twategedde nti ye Mwoyo asiiringa,
era
tuteekwa okumanya nti siiru ezo zibeera musanvu.
Yesu
yebazibwenya.
Ziteekebwa
ku kigambo kya Katonda
era
ne ziteekebwa ne kuffe
era
n'eri bamalayika.
And even the angels, they are the same seals by which they work as they look at the last extreme command. According to each group of the angels, the spirit they work by on the seven spirits of God. When we speak of the spirit, the group of angels work by, we speak of their gifts.
And
you will be given spiritual gifts. Praise Jesus.
Nabo babeera n'ebirabo ebyo wansi
wa siiru zino
oba wansi w'emyoyo mwe bakolera,
naye
ebiragiro ebisembayo ebikulu
extreme great command
bwe balina okuba nga bakolera
by which they have to work.
Era nga tuzikulaba emyoyo gino omusanvu
and we've seen the seven spirits
egikola obujjuvu bw'Omwoyo Omutukuvu
which make fullness of the Holy Spirit.
Tugisoma nnyo mu Isaya esula eno ey'11
better than much in Isaiah 11
n'olulyo olw'okubiri
and verses 2
nga tugamba bw'ati
and it tells us this.
Isaya esura ya 11 olinyi olusooka.
Isaiah 11 verses 1.
Era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka, n'ettabi eririva mu mizi liribala ebibala. Olunyi olw'okubiri, n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye, omwoyo gw'amagezi n'okutegeera, omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi, omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Tutunuulidde emyoyo gyo omusanvu.
Now we look at the seven spirits
ebirabikira mu kikondo ky'ettabaaza
which appear in the lampstand.
Omwoyo wa Mukama,
the spirit of the Lord,
omwoyo w'amagezi,
the spirit of wisdom,
omwoyo w'okutegeera,
spirit of understanding,
omwoyo w'okuteesa,
spirit of counsel,
omwoyo w'amaanyi,
spirit of power,
omwoyo w'okumanya Katonda,
spirit of knowledge of God,
omwoyo w'okutya Mukama,
spirit of fear of God.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Olwaleero nga jjukira siiru gye tutunuulidde,
but instead remember the seal we look to,
siiru ey'okutaano,
the fifth seal,
ekolebwa omwoyo w'okumanya Katonda,
it's made of the spirit of the knowledge of God,
era nga n'ekibinja kya malayika eky'okutaano,
and even the fifth group of angels,
malayika ow'amazzi n'obutonde,
angel of the water and the creation.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Bw'oba otunuulidde mu kubikulu by'essuula ey'okutaano,
when we look to Revelations 5
olunyi olusooka paka olw'okusatu
verses 1 to 3
ekitabo kino Bayibuli kyogerwako
bwekiriokubeera
n'essiru omusanvu
nga
bwe kiri mu ggulu
era
nga bwe kirina okuba ku nsi
kuno.
Katusomeyo tuwulire
ku bikulira essula ya 5 olunyi olusooka.
Ne
ndaba mu mukono gwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero musanvu. Onyo olw'okubiri, ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bw'oba otunuulidde ekitabo kino Bayibuli,
when you look at this book Bible,
nga kopi yaakyo bw'eri mu ggulu,
as its copy is in heaven,
kikulaga nti kirina siiru zimusanvu,
it shows you it has seven seals,
naye nga zikolebwa emyoyo musanvu egya Katonda,
but they are made of the seven spirits of God,
okutegeeza
meaning
nti bw'oba oggyako siiru,
that if you take off the seal,
osobola otegeera mwoyo ki eyakola
You can know which spirit made this and that scripture. And why was it based in it?
Yes,
praise Jesus.
So much
now in that word, we can understand the angels what they based to do the streams in every group of the angels. Mostly as we open seals of a certain group,
there
are commands we find and they are great. And we need to understand them. As we will talk together with angels. When you look to Psalm 12, verse 6, the words of God, they are purified 7 times. It means the words that they pass through the spirit of knowledge will be purified 7 times. To say they pass through 7 cities, to be proven, and to be fulfilled. The spirit in the sounds and we hear.
Zaburi ya sura ya 12
Psalms 12 verse 6.
Ebigambo bya Mukama byebigambo ebirongofu nga feza egezebwa mu kyoto ku nsi erongosebwa emirundi omusanvu.
Yes,
praise Jesus. Now the word of God,
as
reading the Holy Scriptures, they were purified 7 times. They were prepared 7 times.
They
were put 7 groups of angels, those meant to fulfill them. But in fulfilling this word, they have last extreme command which are meant to be considered with carefulness. And they've involved be fulfilled with carefulness. You know, the angels were made to fulfill the word of God. Just as we've been given ourselves different ministrations to fulfill the word of God.
Yes, you have
praise Jesus.
Now,
means we too working with these angels. We too must understand of those last extreme commands.
Now we know where is
you too yourself knowing it very well.
Rich
spirit of knowledge of God. They are
sealed
their last extreme command that this and that. If we too are ministering, ministering to bringing knowledge, I have to know that I have to end up with these commands down here.
You
know that no one can inherit the kingdom of God when they have not knowledge of the one true God. In the Christ Jesus is saying, it's that criteria to know the last extreme command. It helps you to know serving God.
And
you have to serve together with the Holy Angels, and they have to minister to you in every need which is in holiness. You know the ways and the last command.
You
know, not supposed to be dismayed in any way.
When
you end up with the last command,
those
seal is not going beyond this one.
You
shouldn't think beyond this.
Yes, you must
praise Jesus.
So,
I want God much to help you by the Spirit of God.
And
you who want to serve the living God, when we reach the 5th seal, the Spirit of knowledge of God, and the 5th group of angels, angel of water and creation,
you
understand one of the last extreme commands, those made in that seal. Those stuff when you minister under spirit of knowledge.
Yes,
praise Jesus so much. According to how we read Psalms 103, verses 20 to 21, God speaks with us like this concerning these angels. Psalms 103, verses 20.
Mumwebaze Mukama, mwe bamalaika be, mwe abazira abamanyi. Abatuukirize ekigambo kye nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye.
Yes,
praise Jesus so much.
Bamalayika,
the angels,
beebaza Katonda,
thank God.
And their mighty ones who fulfill the word of God.
As
they listen to the voice of the word.
Now
we have spoken of the fifth group of angels. Angel of water and creation. Those who worked in the seal of spirit of knowledge. The spirit of knowledge of God. The fifth seal.
These
are mighty ones to see that words of knowledge of God, they are fulfilled. The angel of creation, the angel of water, there is no creation of this world which doesn't know that the life of every creation is in the hands of God. They end up with knowledge.
Not
even doubting about God. It's hard to find a goat which makes a shrine. you found a cow I myself don't know. Were there birds which made shrines? Shouldn't doubt over God, for they have the last extreme knowledge.
Yes,
praise Jesus. Most people say, what does it benefit us?
No,
seals of heaven, fruits of angels. You know, we as ministers of the latter day, we don't need to hold any doubt. The one who sent us service
says,
your faith
must
have passed of the eras before. The eras before when they doubted. If God will bear them, but we can bear none of theirs. And he told us in James,
you
come into God and you doubt not given anything from him.
I
say the faith of the word of God,
you
shouldn't hold any doubt.
And
to us of this generation, must have passed the eras before. It means what?
You
have entered the last extreme knowledge. And you
have
no more doubts. That's why I say you have to reach the measure of Christ.
For
Christ cannot reject himself. When he rejects, what else is there then?
Yes, we have
praise Jesus. Now, when we speak of seals of seven
fruits,
there are great meanings we speak of. We
as
the ones meant to serve with his angel. When Bible tells us Revelations 22 verses 8 and
9,
angel Gabriel spoke with us in these words and he said this. Let's read and we hear Revelations 22 verses 8.
Nendaba bino. Kusinza maso gebigere bya malaika andaga bino. Olinyolo mwenda. Nangamba ntiraba. Tokola bwotyo. Nimudumu no. Era omubaganda bo bannabbi. Nabo abakwata ebigambo by'ekitabo kino. Sinza Katonda.
Mareka Gabriel ya gambo
mutume Yohana. Gabriel told Apostle John.
Kama Katonda afubiyali abo okubikuliba kuno.
When the Lord God gave him this revelation.
Na mungambe chimuku vyo ino okumanya.
Told him one of the things you have to know. We they don't worship us.
Tulibakozi wa muna mbu.
We are working together with you.
Na abo kwate vigambo vyo mchitabu
chino. And both holding the words of the
Sinza
book.
Katonda.
You worship God.
Yes, you must
praise Jesus.
If you are to
walk with angels, you must have the knowledge, the extreme knowledge.
Yes, you must
praise Jesus. You shouldn't hold anything you do with darkness. Chest in God's presence, they will chest you. And they say, who is this bringing darkness in
council?
Words without knowledge.
Yes, you have
praised Jesus so much.
So, but what more did the seal of Yokotana?
When we look to the fifth seal,
seal of Yokotana,
the seal of the spirit of knowledge of God,
and
the fifth group of angels,
Maraika,
angel of the water and creation.
We
look at one of the last extreme commands.
You
know, many people speak of eternal life.
But
let me tell you the seal of knowledge.
You
can't go to eternal life except you know the one true God. That is on record. Emphasis God began to exist. Had to go to him when you were in doubt. era kugamba ate eri Katonda
nimugwanidde
okusooka okukkiriza nga
waali
naye teberezaamu
otamanyi
onakkiriza otya nti gyali
the one you don't know how will you believe is there
era oyinza okwawula otya katonda omulamu ku balala bonna
can you separate the living god from the other gods
okugyako nga obadde omumanyi bumanya
except when you have known him
awo waliwo okubuusabuusa oyinza otuuka ku bulamu
obutagwaomusiru
ene yaba malayika
banookutuuka
obutuusi ku kyoto wali okulaga ku kyoto kya mukama
ngoli
mu batukuvu
osobola
tuukayo nga tolina kumanya katonda
omuwamazi
wali ku nsi tomanyi oba katonda
yaani
kizibu nnyo obulaba yakugamba yokaana
17
olunya olwokusatu ayogera ku bulamu butagwawo mu ngeri eno
yokaana essula ya 17 olunya olwokusatu buno bwe bulamu obutagwawo okumanya ggwe katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma yesu kristo
akati bwoba weesunga obulamu obutagwawo bw'oba otunulira emyoyo gyo omusanvu
egyakatondaegenderezanga
nnyo omwoyo
w'okumanya
yayinza okukunokolamu n'akuteeka ebbali
n'agamba
togwaniddetugenza okukupimaapima nga n'amagezi tolina
tolina
n'okuteesa kwa katonda tekuli mu
gweweesiganga
ku maanyi ga
katondakubanga
tolina kumanya
omanyi
bagenda ne bapimapima gundi
onoerusaza
mutabani wa
nabukadnezar
ne bamugamba tugenza
okupima
tokusaana nakusaana tolina magezi tolina kutegeera tolina kuteesa naye ng'abamwawulako ye mwoyo
w'okumanya
ye yamwawula kubanga omwoyo n'owokumanyaze ayawula okuva
kutondaakati
gwe atalina kumanya katonda
omuwamazima
ne yesu gwe yatuma ankubuulire omwoyo w'okumanya akwawulira ddala nakuteeka
ebbaliobulaba
bafe ng'abaweereza ba katonda
omulamutulina
okuweereza nga tufuba okuleeta okumanya okumanya katonda omuwa amazima ne kristo yesu gwe yatuma
of the one true god and the jesus he sent
sikulwanga bakupimaapimaapima
lest they wear you
nga mubutuufu tetugwanidde kuyingira mu
bwakabaka
manye omwoyo w'okumanya yayawula okuva ku
lubereberye
yayawulamu ennyanja bagenda okulagira wabewo ebbanga wakati
w'amazzi
bino bye musoma mu luberebire essubula esooka olunyiriri okutandika olw'omukaaga wabewo ebbanga wakati mu mazzi amalala gadde
waggulumalala
gadde wansibuli eba ennyonyola egamba okumanya okwayawulamu
awo
awo osobola okumugwako
sebaokumwawula
ku by'okubulamu
oyo
ye mwoyo ayawula embuzi ku
ndiga
era bw'owulira nti kristo ayogera
lunaku
luli najja n'ayawula embuzi
n'endigaomanya
agenda asinzira mu mwoyo wakumanya
kati
ekyo kyegendereze ennyo naawe ayagala okutegeera
katonda
atusomeko wano mu ngeri owulire
manye
ennyanja yabika n'okumanya kwe
ngero satu
ngero satu katusome olw'ekumi n'omwenda
engero essula ya kusatu onyiirwa 19 mukama yassaawo emisingi gy'ensi n'amagezi yanyweza eggulu n'okutegeera ennyanja yeyabika n'okumanya kwe
ennyanja yakola etya yeyabika nakumanya
kwe
ati gwe bawulira mu lubereberye essula ey'omukaaga lubereberye essula ey'omukaaga essula esooka n'olunya
olw'omukaagaabeewo
ebbanga wakati w'amazzi gamugadde waggulu n'amawala
wansi
omanya omwoyo oyo yeyabirimu
n'agawula
ati omwoyo w'amaanyi agenda okugasikamu
He said, all seven spirits were on that water.
Again, Okugamba Wabewo,
the banger, as you can expass, spirit of knowledge came in to do that.
Nagaviam,
he separated it.
You are
the one who separated the sheep from the goat.
When
you see the Lord comes separate sheep from
the goat,
when you come in the spirit of knowledge now.
Still
that hand with the spirit of knowledge.
He
said the goats are on the left hand. Now look at the left side, you understand well. You see where the spirit of knowledge is? On the left hand of the goats. You know,
he
picks words at the point very far. I'll separate the goat, and put them on the left hand, and the sheep to be on the right hand.
Now,
knowledge they will shift you from left to right. And he has the wisdom of God. He has the understanding.
And
the curse of God. And he trusts his power. And he fears God. And they tell you did the other well. Things are not easy, but now God helps us understand.
You may see words of God in the Bible.
And he separates the sheep from the
goat.
What, how will he do that? There you know things have gotten wild. That's why the fifth seal in Revelation is
the same.
When they open it,
you
see the spirits of the saints.
Like
you serving God.
And
you want to make people holy. And they be the children of God. You try one thing. Bring the full knowledge of God. Someone to know the one true God.
Let Christ Jesus be
the Christ he sent. And there is no doubt. Prove you minister in life to people.
And
those who refuse it, you minister death to them. When did you go
to
glorify him as God? If you are a minister of God,
you may
fight to bring knowledge through the word.
Yes, you must
raise Jesus.
What seal would you be?
When they open the seal like this,
us
to the saints of the altar of God. That is the
story.
How the saints survive and live on.
The angel
of creation is on the world waiting to see.
What
amazing creations are waiting. Let's
look
at the lecture of the child of God.
That man is serious.
Man never knows God.
Yes.
One true God and the Christ, the Word of God, life they have failed on it. Now, when you open that,
you
will be usually rich on it. And we read, see what's there, but we wonder why is this thing hidden in the fifth seal? The saints, and they told them, go rest, wait for their other companion. Let's read on here. Here we look mostly on the
thing.
We are not going to look at the altar. We shall look at the altar on the sixth seal. Of the spirit of fear of God. It's what will help you get set from the fire. And you can sit where there is a fire of God and never consumes you.
Yes, you have
praise Jesus so much. Let's open this seal and we see. It's the fifth seal. Revelation 6 verses 9.
Boyabembula kabonera kokutano. Nenda ba wansi we choto. emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Mbu naye olwabe mbulasiirwe naye okutaba akabonero.
Open the fifth seal.
N'olaba emyoyo gy'abattibwa.
He saw souls of the people.
Kukyoto kyamuka.
On the altar of God. That they were slain because of the testimony.
Mani bali babuliya ngalemera kumulina okumanya Katonda.
You have to know God.
Wano womanyira naye emyoyo
gy'abantu
abantu bawona batya.
How do people get saved?
Bakuka batya abatukuvu.
How do they get to be saints and holy?
Oyingira musibe yokumeka.
You entered the fifth seal.
Womanya omwoyo agikola.
When you know the spirit making it.
Womanya
kwali
kumanya Katonda
omuwamazima. Knowledge of the one true God.
Ne Kristo Yesu
binatuma. The Christ he sent.
Kyebava babeerawo.
That's why they are there.
Nga batukuvu.
And they are saints.
Bwe tuba tuweereza waliyo bye tutunuulira
ebigambo nga byo bikulu ddala. They are words we consider and they are major words.
Kankuulire bw'oba osazeewo okuweereza
Katonda. If you decide to serve God.
Manyi teryajja eri Katonda nga tazze kuweereza.
No one comes to God and they have no come to serve.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga bw'atuyita amala n'atutuma.
When he calls us, eventually sends us.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye bwe yatugamba mujje mwe n'abakoye n'abasowereddwa.
When all were weary and burdened.
Twajja naye ng'abamu tebaagala kubatuma.
Came yet some didn't want to be sent.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kakati Katonda akutuma amanye ekintu kimu.
Now God sent you knowing one thing.
Oli omu ku balina okuwonya abantu mu nsi okuzikirira.
One of those who save people from the world from destruction.
Naye ng'okuzikirira tosobola kuwonya awatali kumanya.
Can't save them from destruction without knowledge.
Kubanga abazikirira bazikirira lwakubula kola ki?
Those getting destroyed are destroyed for lacking knowledge.
Tosobola kubawonya nga tuleeta kumanya.
Can't save them when you don't bring knowledge.
Bino lye tumala gabuulira.
Just preach, preach.
Bogeno kudde eri mukama
nakuweereza
nengoba emizimu.
I cast demons.
Go
away from here.
Sikumanya. Mission yenkulu yali yakuleeta kumanya.
Mission was to bring knowledge.
Wali okola ki?
What are you doing?
Wagoba emizimu.
You cast demons?
Ejo kyonna oba ogigobye. Naye waleeta okumanya.
But did you bring knowledge?
Okuwonya emyoyo gy'abantu.
Save the souls of people.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Amanya abantu bagenda bagamba nti yabagoba kubanga tebakola kwagala kwa
Katonda. You know people tell them that they say chase for they didn't do his will.
So we wanna muweereza nga tolese kumanya.
Praise yourself, you serve God yet you don't brought knowledge.
Yesu yebazi.
Praise Jesus so much.
So bwe tuba tunuulidde ku bikulirwa eno.
When you look at these revelations.
Atoyangeri yowulire.
Ku bikulirwa essula ya mukaaga onyole kumi.
Revelation 6:10.
Ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa mukama waffe omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kwabo abatuula ku nsi.
Mukama abatuula ku nsi
batutanga
tulitwala kumanya.
Killed us as we took knowledge of them.
Bamu batutiisa bigambo.
Others killed us with words.
Buli kiseera bagamba kamulokole kafate.
Every word they say when is born again die.
Kaatutamaatamadda ku
byalo. We hate him in the village.
Mumumanye Katonda mukutemerako kumanya Katonda.
That they are always speaking to us the knowledge of God.
Ani atamanyi Katonda?
Who doesn't know God?
Naye nga byo bamala okwogera bwe
batyo. But after they speak that.
Ne bakola ebitali mu kumumanya.
And they do things not in the knowledge of God.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ne bongera abatukuvu bano ne babagamba bwe
batyo. And the saints move on spoke said this.
Ku bikulirwa essula ya mwandoonyi lwa kumi na lumu.
Revelations 9:11.
Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa abaddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Baabagamba nti okusinza mwoyo w'okumanya.
He told them according to the spirit of knowledge.
Bakyaliyo bannabwe abalina okumanya.
Your colleagues meant to get the knowledge.
The number of your brethren.
The number of your brethren.
Kati awo wayogerera ekyawandiikibwa.
That way speaks the scripture.
Nti mukama
that Lord
asigala n'omusingi bwe guti
remains with a foundation like this.
Ayina siiru
eriko n'omusingi. With a foundation.
Musingi guliko siiru.
Foundation is sealed.
Musingi ki ogwo?
What is that foundation?
Manyi empagi za mukama ezimba ennyumba ye ziri musanvu.
All the pillars of God building his house are seven.
Naye mulimu ogumu bwe guti.
But in them there is one.
Ogugamba siiru ya mukama amanyi ababe.
He says the seal of God he knows his.
Ye mwoyo w'okumanya.
That is the spirit of knowledge.
Ne bw'oba okyesiriwaza siriwazeeyo akumanya ojja kujja
otegeera.
Kubanga guli omusingi gugamba waliyo abalina etaaga okummanya. Malaika w'amazzi n'obutonde,
the angel of water and creation, and all creation,
bakimanyi bumanya,
they know it very well.
Oba okyali musikere okola bikigwa,
when they still the bush doing what is up to you,
naye bw'oliba wakuyingira bulamu
butagwa, if you will be to enter eternal life,
olina okuyingira mu kumanya,
you have to enter in the knowledge.
Ogwo musingi ssebo gunywerezeddwa bulungi,
that foundation stands strong with that seal.
Manya abantu basoma mutamisewo
ekyokubiri, people written 2 Timothy,
esura y'okubiri,
chapter 2. It stands strong. And it has a seal. Like it has a seal. That he knows he is. All them based on the altar of God. Go to open the fifth seal of the seal of knowledge. You can know where the saints
preach
from and what they do. Come from the earth when they are
saved.
They have to get the knowledge of the one true God and the Christ Jesus is saint. As the saint of God, you automatically know that. And the one wants to make others holy.
That
you have to bring knowledge, the knowing of the one true God, and the Jesus is saying, whatever is preached,
ends
up bringing the one knowledge of the one true God. Even though you're preaching of money, you have to end up bringing the knowledge of God. For it ends saying, if you preach of money,
it
still ends up saying this. Who knows of that? And you have preached of money.
For
the love of money.
Use it.
And it tells you now.
You
need to fall in love with money.
The root
of Satan will always
attack you.
And he still leave it there.
What
beyond the line is told you.
Everything
you preach attach upon the seal of knowledge.
When
you go beyond this, you're finished. Thank you. Useful life,
people
having me,
don't leave me poor,
and they make your name a small
city,
and the end is sealed. You get it all, but I tell you, if you don't use them well,
knowing
and understanding me well, and in serving me, the love of money is the root of all evils, and it seals you from there. If you go beyond that boundary, you get to destroy.
Your sentence is on
point. If money is there, I give you this.
And
beyond this boundary, you
will
never appear again.
If they
speak the rich, wake up in the morning,
and
go to do business and we shall get back. And
say,
you foolish. You know what will happen tomorrow? You say, if the God will,
I'll
go to pieces and get back. But for not having
sealed the God,
just speak. There is no knowledge. I'll come back.
With
the eyes in an aeroplane, and you get an heart attack. I'm going.
Yes, we
praise Jesus. Others will sleep
naked.
Tomorrow, I'm going here. I will live there.
God will come to you.
Don't put if God is willing it.
But you
wake up, speak whatever you find.
Yes, we
praise Jesus. All God is teaching us now. The word seal has its meaning. The seal made of the Holy Spirit. If you say you have been led by the Spirit of God, you must have those seals.
You
put a limit, you say, God, you said this.
You've
given me 3 billions of money. But the problem is saying, the love of money is the root of evil. Now, how can I use it?
Now whatever you
put a pillar there,
but
don't go beyond the boundary. And he says the rich to share with the others. That money, give it out to others.
Yes, you
must. Now let's give up on that. We look much in the seal of spirit of knowledge. The spirit of knowledge of God. What is found in it? If you don't bring the knowledge of God on the world, there is no soul you can save.
Now we can
yourself, you can't save yourself. For we preach,
and
we want to save ourselves with our hearers. Imagine you're preaching, and what you preach, you don't know it. Where it begins and where it ends. We are going to go to heaven. We eat the good things. We drink soda. And you're just picking such things. What you speak can't save you, neither your hearers.
We are
a hill of darkness of ignorancy. Let's finish this verse of 19.
Second Timothy 2:19. Buli ayatula erinnya lya Mukama waffe.
Nkikazitaka kugwambako nti oyatula erinnya lya Mukama waffe.
You dare confess the name of the Lord Jesus.
Oyina okwewala kubanga buli omusingi guba gukyayogera.
You have to avoid for the foundation still speaks.
N'akabonero kagusiruyo okumanya.
It's seal of knowledge.
Nti abatali kumanya Katonda omwama
mazima ne Kristo. Knowing the one true God and the Christ. And as his fullness is in his word.
Nga buli ekikubulirwa kituukira ddala mu kumanya.
And everything preached to you reaches knowledge.
You've
lacked it, and the children of God, you're not there.
Yes, you have
praise Jesus. But you don't reach into knowledge.
But
now that
seed,
the spirit of knowledge of God, it remains rooting you outside, out of the saints.
You
inherit eternal life.
You
learn all ways. Don't reach in understanding. You know when he tells us in the chapter
3,
verses 6, it says this.
2 Timothy 3:6. Kubanga kwabo, bebantu abasensera mu nyumba, ne banyaga abakazi abasirusiru, abazitoowererwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu. Olunyolo omusanvu. Abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeera ddala amazima.
Okutuuka ku kumanya amazima kyendaba wano. Onyolw'omusanvu.
Timoseewo ekyokubiri essula ya kusatu onyolw'omusanvu. Abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kumanya ddala amazima.
Nti babeera bayiga.
That always they are learning.
Ati kizibu nnyo kugamba.
If it is very hard, let me tell you.
N'obeera ng'okungaana bulijjo muyiga
kuyiga. You are covering every day you're learning.
Niyo tuwali kye mutuukirako ddala
mu kumanya. Nothing you reach to get to know it.
Lwe muduuka n'agamba.
Anytime you reach, they say.
And Jesus moved through Nazareth.
Era Yesu n'atambula Nazareth.
But this day, also Jesus is going to move you as a Nazareth.
Get the part itamo nge Nazareth.
Namu berang. What is such thing?
For your manyari mukubazi kiriza. You know that one is destroying you.
Yes, you
praise Jesus.
You
always gather in fellowshipping.
Kabani zokubuza.
And they can ask you,
oh, one,
my friend.
You are
going in which heaven?
And
you say, go away. How can you ask that?
Heaven is not there.
You gather yourself, you say you go to heaven. You are there.
The
of God is separating you, putting you in a course.
He
puts you in those not holy.
kubanga gusigadde
remained with the other seal,
eyokumanya Katonda,
the knowledge of
nti bwe bulamu
obutagwaawokati
ne mwoyiganga tolina
kyomuntu
akubulira
kugeyeagamba
sitaaniono naye akutyamya ate
bukyakatonda
agamba okwolera eggwanga kwange
ngaoteekayo sitaani
kubiirawo nga muyiga
muno
ate mukuŋŋaana
sebenakuyiz
oba mwabeera nga mukola
bikimi
omanye
okuŋŋaananaye
nga bakugamba
tunyonnyola
bamalayikagabuli
eri
yajja n'agamba maliya
ebyokuzaala
kiki kyobadde oyagale
what else did you want of them
nga batulina nekyobamanyirako
atebwate
ogenda mugulobere ne
bamalayika
weerabidde waliyo si lwegamba
ababiri
tebasobola kuyita
bonnaokujjako
nga
batabagakati
gwesubira empisa zo zinatyayo
mugulu
gwalina olugezigezi toyagala
kugambibwao
oyagala ebitiibwa
bingiimanyi
muguru oba nakuyita
kioba
aba inspector general prophet kale twandigambye nti
obaibulayimuabraham
oba tugambe abeinaye ogenda osoma mu bayibuli nga
olwokukkiriza
abeli
abel
n'atwalibwa
katonda
tebagamba
inspector abel
kati ebizibu biri wansi
wenjuba
naye kyenjagala
okugambaoyinza
okuwulira siruza ebi byamalayika
omusanaogamba
ate bye
bikyeri
waliwo ebigambo ebikulu
akano
byentegeera nti
obitegeerayesu
byojja mu siirw ezo n'onywera
ngaayagala
okuba omutukuvu era ngaayagala okuleeta okufuula abangi
abatukuvu
omanya sisukka
wanowenkola
kino nekisukka bino sireese
bulamuyesu
okuzikirira
munsi
njigiriza bulijjo naye ng'abantu tebalina be batuukamu mu
kutegeeraomanyi
kirungi bw'omala okubuulira
wano
n'obaako ne baganda bo nga
mutambulaobagamba
mukirabyo
mutyaero
tusomye ku siirwa
eyokutanaye
waliwo wagambyenolaba oba amalayo
wagambi
era ntera okubabeera mu
bwentemuleeta
ebibuuzo ebirala nembazayo
waliobe
okyanyumiza
kisiirw
eri yanyumiddebamali we
twasomedde
nti mukama
alina
omusingi nti amanyi
ababiguliko nesimpulire
oba onogamba
mutemiseewoesulaykumiamwenda genda
okulaba osagala
busagazibonaomutukuvu
nyamba enkya bwe
mbambuuliraongeremu
ati singeyongere amaani gafube nga mangi ag'okumanya
abantu
beyongere okumanya naye ndi bubi sinaleeta kumanya oyitangako eri mukibiina neweyogeza ku
byewabuuliddeoyinza
okuba
n'amalebe
nga gwolowooza oyigiriza
nnyo
kumbe oleekaanawo buleekanyi tewali makulu yesu
yebazibwenaye
batugamba nti mu byonna bwe tuba tuleeta okumanya kuno
oba
otunudde mutemisewo ekyokubira essula
ey'okubirimulimu
ebintu bye twewalawala bwe tuba tuyigiriza era bwe tuba tutambula nga twogera ng'abantu abaleeta obulamu obutagwawo okuyita mu kumanya katonda
2 Timothy 2:23. Another is speaking stories. Explain us to that there, that lived that. You know, prepare me that today.
Timothy 2:23. Naye omuddu wa Mukama waffe tekimugwanira kulwananga wabula okubeeranga omukkakamu eri bonna omuyigiriza omugumiikiriza 2:5 abuulirira n'obuwombeefu abawakanyi mpozi oba nga Katonda alibawo okwenenya olw'okutegeerera ddala amazima
nti singa ofunuleeta okutegeera
if you try to bring understanding
okumanya
the knowledge
Let's read and hear 26.
Person seems like a drunkard run from acts of Satan. A drunkard keeps adding themselves, they don't get satisfied. When someone gets knowledge, leaving acts of Satan, they run quick from them.
I didn't know.
What is wrong with him?
He has no understanding.
And they have gotten high. But in all brethren, when you look in 1 Timothy 2:4, it will save you much if you carefully look at it in the fifth seal of the spirit of knowledge of God, which you have opened and showed us the saints. Means without knowledge of God, or knowing the entire truth, it may be very hard for you to be a born again who is complete. Though he says he wants all people to get saved, read us 1 Timothy.
Timusewo ekisooka esula ya kubiri olinnya olwokuna
atandikirewakusatu
Timothy
Timusewo ekisooka esula ya kubiri olinnya olwokusatu
1 Timothy 2:3.
Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Olinnya olwokuna ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeera ddala amazima.
Tukozese kumanya
Timusewo ekisooka esula ya kubiri olinnya olwokuna
1 Timothy 2:4.
Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kumanyira ddala amazima.
Kituufu
Katonda akwagala
olwokuekyo
kikkirizibwa naye ekikkirizibwa
ekiralaolumala
okulokoka
otuukire
ddala mu kumanya amazima
gonna. bigeze ekigambo kumanya kikutwala mu bulamu
obutaggwaokulokoka
kitandika olugendo olw'obulamu
obutaggwaa
Yes, you will be
praise Jesus.
Okurokoka.
To be saved.
Chikutan disorugendo
begins your journey. Of eternal life. But to reach knowing truth. It reaches you to eternal life. Many confess at the end there. And they fall. Another they get stagnated. I got saved
at
the visit as they say.
Yes,
praise Jesus, brethren. My name
is Nakagwa.
I am Nakagwa. I failed already.
And
now I and he said, what are you speaking else?
You did well, thank you.
Never reach knowing truth.
If you're not going
to tell God that,
I got saved.
Lord, why am I in hell?
I
told you to preach knowing truth, you refuse. I believe.
Wait,
that's 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4.
Is
it acceptable before God?
What
shall people be saved? That is one. Second,
knowing
all truth, don't tell and you refuse to know truth. Understand what's in that seal. Hard to both get knowledge.
Wakati wano simanyi mwenza na kuwasa.
I don't know how here you can get an excuse.
Mwenye mukama nalemeredo tuka muguru.
I failed to reach
heaven. Wakati simanyi
wefana. For I didn't know how it appears, and it looks.
Yes, we must
praise Jesus.
So we can do the same.
Now be careful over that word. Many will come as the way is. Which read Matthew 7:21. He says this. Our Lord.
Power.
Go away from here. Let's
read
it and we hear.
Matthew 7:21. Buli muntu agamba nti, Mukama wange, Mukama wange. Si alingira mu bwakabaka obw'omuggulu.
Omanyi ekyokwogera
mukama wange
emulokozi wa
Lord my Savior is Jesus.
Ekyo tekikuyingira.
That doesn't enter you in heaven.
Wamanyiza amazima.
Did you know the truth?
Okimanyi nti abasabiriziddwa nabo bagamba balokole.
Adventists say they are safe.
Yobadde okimanyi nti n'abayakuwa nabo batula obulokozi.
Jehovah's to confess salvation.
Obadde okimanyi nti wali abalokole abazimu. Abakulidde ekitandi.
Born again. That they raise. And they are there.
Not
anyone will speak that they will go to heaven. Revelation 3:1.
They have
a name of being alive, yet they are dead.
But
they did reach the life. They began the journey to head on life. The salvation. They
are
used to reaching the knowing of truth.
The
knowing of the one true God.
Christ
is the Christ is saying, that is the eternal life. I don't want to know.
You know,
blasphemous names under the sun. I don't want to know. These are blasphemous words.
You
don't want to know, you don't want life?
And
darkness of this world of ignorance. But we have to lighten their light.
Matthew 7:21. Wabula akola kitanga ali mugulu byayagala.
Think our Father wants what? This is what is appreciated in heaven.
On
to our Savior God. All people to be saved. And to reaching into knowledge of truth. Did you do that?
Thank
our Lord. Our brethren.
Yes, you have
praise Jesus so much.
Another
60 years. Where have you reached knowledge?
You may find them
throughout
over years they are spent in salvation. But knowing and knowledge. When you get, you come, you're born again,
friends.
You are just born again, you have not known yet.
You have
the cup that you dreamt you saw. But it will finish from you. The way they stagnated 40 years. When you read the Bible, they say, you are always with the king. But you will get tired.
Stagnated,
the devil captured them.
Now
you two, they weaken you. They enter to the door in the kingdom. They stand on the door. You find them there. On the door, they are there. You ask what is in heaven. And they say, let me ask of the Lord. They have never opened
the
they come on, let me say it.
What do you see, Kenyama?
There is lying meat there. Seven days I support myself for it. I look for it.
But
I told you, they didn't give you scriptures over it. Listen down what he says. Matthew 7:22.
Banja bali ngamba kulunaku lulinti. Mukama wafe, mukama wafe. Tetwala gulangali mulinya lyo. Tetwago banga daimoni mulinya lyo. Tetwakolanga bya magero binji mulinya lyo. Abiri musatu. Nendyo kamba tulira nti sibalimanyanga kumwe. Muve wendi mmwe nabakola ebyobujemu.
Mukama wafe, Lord our Lord. You wait a little. Just think demons was rebellion. Miracles, we know that.
Reach
the gospel in your name. Didn't bring knowledge in the world. For I
say,
this is what I want.
You
want to do the will of my Father.
All
people be saved.
Reaching
in knowing all truth.
The
Lord
is
going to accept
you.
You just give. In Hosea 6, I say it like this. Read us Hosea 6, verses 6 and
7.
What does God want?
Hosea 6, verse
6.
Kubanga njagala ekisaso si saddaaka. N'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa.
Njagala abantu bamanye Katonda muli wano.
People
bawayo saddaaka byebiki.
Here that they give sacrifice, what is that?
Umanye ekigambo okumanya kyagenda
wano. You know the word knowledge went far.
Okumanya Katonda omu
amanyi. Knowing the one true God.
Ne Kristo Yesu
yatuma. And the Christ Jesus is saying.
Kulago we bulamu.
For that is the life.
Byonna ekisa tukikola.
Everything we do the master.
Tuwaayo.
We give.
Ne kankakasa byowaayo nga tebiri mukumanya.
Prove you what you give without knowledge.
Ojagenda yomugayi mukama.
Go tell him Lord.
Sasinga yomotoka yake.
I gave out my car.
Limousine.
Let my limousine. What millions, Lord? 300-400 million.
Come on,
Lord. I sold my land to
you.
And is it you? I want knowledge of God and offerings. What did you do? I want knowledge.
But
show me where is the knowledge. Only what can you speak then? You know, Lord,
me,
I had anointing of polishing the pastor's shoes.
And
I polished them all my yards and
he
told me I'm going to enter heaven. Praise Jesus so much. Be careful of things.
When we read the
seal of the spirit of knowledge of God, the fifth seal, and the fifth group of angels, the group of water and creation, things go
far.
There are great inside
it.
The life of salvation you have to follow much.
Yes,
praise Jesus. If you want to save human souls, You have to bring that knowledge when it's full. When he goes to Hosea 4, he says this.
Perfect.
Hosea 4
from verse 1.
Muulire ekigambo kya Mukama, mwe abaana ba Isirayiri. Kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi. Kubanga tewali mazima, newankubadde okusaasira, newankubadde okumanya Katonda mu nsi.
Empaka ne bannaabwe. Bwe kituuka ku kumanya.
When it reaches knowledge.
Osobola n'okukayanya Katonda nga tomanyi.
You can argue with God yet you don't know.
N'akeera n'akukuba emiggo.
And he wakes up beats you.
N'agamba wankayanya.
And he says you argued with him.
Yesu yebaza.
Where is Jesus?
Omanyi omutume Pawulo.
You're not possible.
Yali amanyi aweereza Katonda.
God was serving God.
Bala bali ambikola by'abatume.
You are in the ark.
Ng'atuuse.
And he reached.
Onjiganyiza ati
kwe. Why are you persecuting me?
Yes.
Are you my Lord?
What the man in
I stopped you.
No.
You know you persecuted me.
It's
what I told you. God will
be with you.
All along you thought you served him. Because of ignorance you have been
impotent.
You build the building.
You enter.
We dedicate the house of God. The after you reach Lord. You build your house. Where is that house?
We
dedicated it on this day. I told you to enter it. When did you enter? Did you see me? The problem is there. Ignorance, you can do the way you don't know, for you know. Now you are still there.
You
are on the
continent.
Done with God ever since they passed you. Arguing with your creator.
And
say war to the one who argues with his creator.
Ignorance
has happened on you.
We've
reached
that
point. And he said, Lord,
you
raid a house. Why don't you build me a house? God, you're not
you
say, those who build a church, you bless them. But you've not given me. You are a very hard man. You speak that to God. Whatever it is in ignorance, ignorance is a very great
thing.
Even when the world is speaking of their ignorance still. Ignorance is a great
thing.
Hell and the lake of fire will be surprised. You
will
call it a small sickness.
Yes, you must
praise Jesus. Ignorance makes you speak things of ignorance.
When you reach
heaven and you said ignorance is a sickness, when
you reach
judgment,
and
you throw you in the lake of fire, and you say, Lord, have mercy. What did you say again? Ignorance is what?
It's
a sickness, a great one indeed. Now, if you go to the lake of fire,
they
are destroyed for lack of knowledge.
This
is a serious sickness.
It is
destruction in the lake of fire.
Read Hosea 4:6
and we hear. Hosea 4:6.
Hosea
4:6.
Abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Kubanga oganye okumanya. Nange ndi kugaana gwe, olemenga okubeera kabona gye ndi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo.
Kakati bw'omala okugaana okumanya oba olina okuzikirira.
After you reject knowledge, you have to head on destruction.
Kubanga yo kennyini ndwadde enzibu.
For it is a wildly sickness itself.
Bino by'olina okumanya mu siru ey'okutaasa.
These are what you have to know in the fifth seal of the spirit of knowledge of God.
When
opens it, it shows you the same. You have to ask how they reach there.
For
knowing the one true God and the Christ Jesus is sent.
You
know, when he calls us in Hosea
6,
verses 1, he says, come, let's get back to God.
Hosea 6:1. Mujje tudde eri Mukama, kubanga ye yataagula era yalituwonya, ye yafumita era yalitunyiga. Olunyo olwokubiri, ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya, alitugolokosa ku lunaku olwokusatu, naffe tuli babalamu mu maaso ge. Olunyo olwokusatu, era tumanye, tunyiikire okumanya Mukama, okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya, era alijja gye tuli ng'enkuba. Ng'enkuba eyaddumbi efukirira ettaka.
Yagamba nti ku lunaku olwokubiri ajja kuba
atuzizza bujja, olwokusatu
atuzuukira.
Naye agamba nti bwetumala okuzuukira Mukama waffe
Yesu,
tunyiikire mu kumanya Katonda. Lwaki yatukuutira
ekigambeebereza
mu Katonda akuzuukizizza mu bafu,
naye
n'agamba nyiikirira mukola
ki?
Amanya butereevu nti yakugamba onoolokoka
ate
otuukira edda mu kumanya
Katonda,
okumanya amazima
gonna.
Yesu yeebazibwe, weegendereze mu kigambo ekyo
kubanga
ye malayika w'obutonde atunuulidde
ekyo,
malayika w'amazzi. Era bwe baamala okugakula ekikyamu,
malayika
w'amazzi n'agamba kibasaanidde.
It is required of them.
Omanyi batta abatukuvu ne banywa omusaayi ku
nsi,
omusaayi gwe bawadde okunywa.
Amen.
Yesu
yeebazibwebino
byetuwulira mu kubikulirwa
16
eri malayika oyo ow'amazzi
n'obutonde
ku bikulirwa essuula ya 16 okuva ku lunyiriri olw'okuna. Owookusatu n'afuka ekibya kye mu migga ne mu nsulo z'amazzi, ne wabaawo omusaayi. Olunyo olw'okutaano, ne mpulira malayika ow'amazzi ng'ayogera nti, gwe mutuukirivu, gwe abaawo era eyabaawo, gwe mutukuvu, kubanga wasala omusango bw'otyo.
Kino kituuse ku musango.
Malayika
w'amazzi n'agamba, bulijjo baganywa ku nsi
baagala
kutendereza, ebimera bimera lwa amazzi ne balya. Osaze bulungi nnyo, ndabiridde emigga wansi
n'enjeetoolooza
ne gigenda ne
gidda,
banywe
bakusinze
ne bagaana, ne bagaana n'okumanya, ne badda ku batukuvu bo ne
babatta,
ne babayigganya n'ebigambo ebisongovu. Yesu
yeebazibwe,
kubanga tuleeta okumanya waliyo abali omu bawakana n'omutonzi
waabwe.
Malayika w'amazzi gw'omanya amazzi contribution
gyegalina ku nsi kuno,
olowooza wayinza ensi eno esoboka okubeera nga teri mu
mazzi?
Kiki ekiyinza okumera?
What can grow on it?
N'obutonde bwonna obukuweereza buliwo olwa mazzi, naawe
kennyini,
kubanga n'omukka gw'oseera guva mu
mazzi.
Kati n'olyoka obeera ng'olina eddalu. Malayika w'amazzi, malayika w'ekibinja kino ekyokutaano
ekyabamalayika,
malayika w'amazzi
n'obutonde,
n'asanyuka
weebala
okuba wamu
omusaayi ogwo.
Omanyi abatukuvu babadde bakola complain mu siiru
yaabwe,
siiru eyo ey'okutaano, agamba olituusa
wa?
Obutabonereza
abatuyita
kati malayika ono bwe yawulira nti babawaddemu
omusaayi
banywa ogwo, n'agulumiza
Katonda.
Katumaliye wano
tuli
ku bikulirwa essuula ya 16 olunyo olw'omukaaga. Kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu.
Lwaki tukwasaganyiza malayika ono
n'ekibinja kiri?
Akola ki abatukuvu ku kyoto
kyonka?
Osinira bye bannyonnyola
abatukuvu.
Tetusomye bulungi mu kubikulirwa mukaaga?
Oyagala
tuddeyo tukwasaganya. Kubanga ku bikulirwa mukaaga olunyo olw'omwenda pa 11 twawulidde abatukuvu nga bagamba, olituusawo obutasalira abali ku nsi
abaatutta.
And they poured our blood.
It is an angel
who was seeing all that. All these speak, I know them under the sun. And I know the saying. Whoever speaks under the sun, their voices end up on the streams of water.
When
the Spirit of God gets them through the rainfall and
he
takes them in the Ark of the Covenant.
The
angel of water knows everyone
what they speak.
He puts the ear on the water and he taps the voices. Why is he vulgar? Ever since you killed the thing, all along I argued with them. Revelation 16 verse 6.
Kubanga bafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi omusaayi gwe gw'obawadde okunywa basaanidde.
Mani babira o malaika oyo akimanyi.
You know that angel knows it.
Era yakula wansi omwoyo w'okumanya.
And he was under the spirit of knowledge of God.
Tuleeta okumanya nga bakayana nga bw'alaba.
Bring knowledge as you as he sees.
N'akuuma obutonde nga weebuli.
He keeps creations where they are there.
Butuweereze tulye tunywe tusobole okufuna amaanyi agamanya Katonda.
Eat, drink, get strength to know God.
N'ofunamu amaanyi agawemula.
Get strength. And you speak heavy words.
N'okunumba olugendo ogenda kunywa waladi.
Walidde emmere ya Mukama. Drink alcohol, you eat the food of God. But you,
you in the 50s,
get the knowledge of the one true God and the Christ Jesus, get knowing of all truth. If you fail
on that
one, you will tell him of his food you used to eat. The goats of his you cut as they serve you, and you ate as if you will raise them to grow. And did you pull the leg of the goat to grow?
No, okay,
after you woke up, my goat, my goat.
Patients
know that you are eating us, but you're finished. We are even so tired of you. Now you think creations don't understand. All these most creations came from water. That's why that angel remained leading them. According to Genesis 1:20. Genesis
1:20. Katonda n'atonda balukwata abanene na buli ekirina obulamu ekyewalula amazzi kye gaazaala mu ngeri yaabyo na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo Katonda n'alaba nga birungi.
Yesu yebazibwe. Mu mazzi mwe mwava ebisolo eby'okulukalu n'ebyo mazzi n'ebyomu bbanga.
Is where they came all animals of the dry land, the water and of the sky.
Ate n'ebimera tebyabaawo watali.
Even plants never existed without water.
Bw'osoma mu lubereberye essula ey'okubiri.
When you read Genesis 2.
N'onyola omukaaga.
In verse 6.
Ayogera bw'ati.
He speaks this.
Amazzi bwe gaali tegannaba kubaawo.
Before the water was.
Era nga tewali kyamezi.
And there was nothing which has grown.
Lubereberye essula ey'okuyonyerwa mukaaga.
Genesis 2:6.
Naye olufu ne luli nnyo okuva mu nsi ne lutonya amazzi. Lubereberye essula yakubyonyerwa okutaano.
Genesis 2:5.
Na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonyesa nkuba ku nsi.
Nti byonna ebyamera ku mazzi gaasooka kubaawo.
Everything which grew, water first came on the world.
Ensolo, ebiwuka, ebinyonyi.
Animals, but it's the water.
Tubula malayika w'obutonde, malayika w'amazzi, malayika w'obutonde.
That's why angel of the water is the angel of creation.
Kati bw'ogira obulya.
Now you keep eating them.
Bulina siru ya Katonda.
They have the seal of God.
Tugenda kuweereza n'abatamanyi Katonda naye bajja tubuulira lwaki tebamumanyi.
Those who don't know God, but they will tell us why they don't know him.
Noberawo ng'oyita enkoko.
They are calling your hen. Mujje, come.
Like that.
And they say, look at him.
Tekumanyi Katonda kuweereza.
Again, they're going to beat him.
Kaffe tumuweereze.
Let's stop him.
Arowooza tetutegeera.
Things we don't understand.
They know very well. Everything moving on. And you do everything, you call them, come. One day Balaam was joking with him, playing with his animal. He's on his donkey. He's slapping, beating it. Numbers 22. What is your man? Why have you beat me this 3 times?
What was that it was
what do you think we did that we have no knowledge? Ever since I've served him, I've rebelled against
him.
Even knew it was in serving him. A prophet who gets mad. The Bible says,
don't
you which never speaks hinder the madness of the prophet.
Know
you have madness out there. You enter the women, the men in your house. And the hen is looking at you like that. And a goat begins to wonder. And it wonders, it beats its ears like that. God spoke
to
this is what they are doing.
Okay, now we see Congo
today. Some of you two are doubting rising in the bush there.
The
bird said, he's finished.
They fly
stop that.
No, God, we have
been
doing
it. It's a big bird.
You're going
to get destroyed.
You are on the ground sleeping.
And these squirrels and the
Akaruma madam,
the madam with the back.
Madam, I'm going to
get up with the justice. This world has trouble. But ignorance has done a great deal on the world.
Yes,
praise Jesus. Let's go in Job.
Job
12:7.
Job 12:7. Na eno buze nsolo zina kuyigiriza.
Don't you see? No, nothing they don't know.
Bamani katondo kamara na buya kamukwara.
No God and everything concerning him.
Obasingana walinga beru anyarwanya.
You fight them, they are fighting.
One
beats another thing they don't understand. You are always fighting your colleagues. What's wrong with you?
Mm-hmm.
Job 12:7. Na eno buze nsolo zina kuyigiriza. Nenyonyezo mu banga zina kubulirira.
Nzibulirire.
They even tell you.
But
in the spirit of knowledge. All their gifts came from there. Job 12:8.
Ani atamanyi mu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo
bamanyi bulungi.
They know very well.
Batambulira mu siri y'omwoyo
okumanya Katonda. They move in the seal of spirit of knowledge of God. That's why no bird makes a shrine. You have not seen animals and they have demons of their forefathers. God is just helping us even.
What? didn't have
their forefathers who died. They know it.
No spirit.
Back to hell or to heaven on the two.
Nothing that we can
find the forefather of a God which died to come back.
But
a human being.
That's why they
call you an amazing animal, a human being.
You
do things without knowledge, men of
God.
Grass, you begin to burn it
to pieces,
that it helps you. Get the grass
in.
God created us. What are you doing?
You
drag a goat to the shrine. Why are you taking me now?
He refuses
in Lusoka language. No.
When
you
are
drugged, I will take you.
If they will cut me,
I will reach heaven and report you.
Let's finish
here. Time is left us.
Job
12 verses.
Obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo bakimanyi bulungi nti
ne bwoba weepanka otya
matter how you praise yourself
tosobola kulemera mwoyo gwo
you can't resist retaining your spirit
bakimanyi obulamu bwa buli kitonde buli mu mukono gwa
Katonda life of every creation is in the hands of God
obutonde
creation
buli musiru y'okumanya
they are in the seal of knowledge
kakati mubeerawo nga bugamba
now that they are saying
katulaba abaana ategeera nti baana ba Katonda
they will know they are children of God.
They are wondering what is that. Now
a human being. Let me tell you how to humble you human being. Bible says,
they want to be the wise.
Let them first admit they are foolish.
That's
the first collision
period.
To be wise in this age.
Let them admit
they are foolish, they need the knowledge of God.
They
need the wisdom in the word. Let's end with this scripture. Creation is not
and
they await for one thing, the revelation of the children of God who are to inherit the kingdom of God. They work with the angel of knowledge, angel of the water, angel of creation. He led them in the ark of Noah. As human beings are getting destroyed, they pass the city. The pigs are moving, going to the ark. The point is the human beings are going to die. We are going.
They're
going to speak with each other.
John.
They are going to die, destroyed. Look at them.
And
the fools are there, waiting.
End
with Romans
8.
Romans 8 from verse
19.
Romans 8 from verse
19. Kulindirira okubikulirwa kw'abaana ba Katonda.
Ebitonde ebyo by'olaba.
Baatusooka yoddeyi
okubeera abaana ba Katonda.
Ahead of us in being children of God.
Era balindako bulinzi kuffe.
And they're just waiting for us.
Ne balaba ba...
And it's you.
Ogambye Katonda takola ki?
You say God doesn't what?
Doesn't
give us?
Kulira abaana.
Look at him.
Mushira mulimu obwongo.
Now the
cow which he rears is asking him.
Tulinda bana ba
Katonda. We are waiting for
Katonda. Katonda tazara
uli mzee. God never keeps path. Are you foolish?
Adeli na aji kama.
He goes, get milk seed. And he looks down like that.
You fool. Rock with my little mirror.
Add more language.
Akamabiche vitamugasa.
Is it milky which never benefits him?
When
you look at them, when they milk them, you see what they do.
Romans 8:20. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu. Si lwa kwagala kwabyo, wabula kubw'oyo eyabifugisa mu kusuubira.
Omanyi nayo birina esuubira, birinda kimu kudda waka.
You know they have hope and they wait one thing. Naye
obuweereza bwonna obadde bugamba.
Every ministration you have been
saying, if this one
can know they are a child of God,
that they
can inherit the kingdom of heaven,
that
they can go back home in heaven.
Many
of human beings are very amazing. Romans
8:20. Okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba
Katonda.
Naye
yabigamba muweereza
omuntu
bituuka ekiseera ne bikoowala
ebigaana
abantu bagaanye okumanya Katonda, obulamu
bubalemyebagaanye
okufuuka abaana ba Katonda abakulemberamu omwoyo wa
Katonda.
Ate bwe kituuka kumanya
nekifuuka kyabulabi nnyo,
kubanga bubuulidde enjiri ensi emirembe gyonna.
Gospel on the world of all generations.
Bible
speaks much of them in Romans 10.
The gospel
of creation reached everywhere.
Priest
is not an God to worship.
They wake up
early to sing for him.
They
accepted the commands he gave
them. The
human being under the sun.
He will
be get time of knowing God.
A
human being to be
asobola okunywa,
to drink,
asobola okufuna obudde obw'okumanya
Katonda,
asetolinge,
that he settle,
akakana afuna akadde ak'okumanya
Katonda,
aleme okuzikirira,
that they don't get destroyed.
Naye bwe batuweereza ebbanga lyonna nga tufaayo,
how they've served long that we don't mind.
Tulowooza embuzi zaffe zaffe,
we think our goats are ours,
emigga gyaffe gyaffe,
our streams are ours.
Now
we have this national water.
Baaga tuguza buguza mu
bwabwe. They sell it to us that it's their water.
Now all those
cases they're committing,
maybe
they want to move it under the ground. Let's end with Ecclesiastes. The world moves on like that, knowing nothing. You as one serving the living God, remain with that seal
of
the spirit of knowledge of God.
Yet
it will get the saints of God,
and
we bring the knowing of the one true God and the Christ Jesus is
saved,
and they get saved.
And
reaching and knowing all truth, we prove they enter eternal life.
But
the world moves on like that most of the seasons.
There is
no knowledge. Many have gotten destroyed for that word. Ecclesiastes chapter 1 verses 2.
Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, bw'ayogera omubuulizi. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna butaliimu. Olunyo lw'okusatu. Magoba ki omuntu gajja mu mulimu gwe gwonna gwakola wansi w'enjuba?
Wakati ebintu byonna tubikoze.
Now all things we've done them.
Eye kankubulire bw'otalituuka mu kulokoka.
Let me tell you, if you never reach into salvation,
okumanyira ddala amazima,
and knowing of truth,
amagoba g'ogenda okuba ng'ofunye mu by'okola byonna,
profits you would have gotten everything you do,
it's
going to toilet, bringing it out.
Is there
not that under the sun?
Go
to toilet till you get destroyed. What is under the sun? Nothing else.
And
we do all
that,
we end up eating and going to toilet. And you come back, you eat again, and you go to toilet,
the cycle,
you will get destroyed.
You
don't use all the
facts,
and to get the knowledge of all
truth, we
set your time under the sun. No profits.
Though
you build a good
house,
till you put a toilet in it, even in the kitchen,
they
end eating, going to toilet.
Oh.
Era ekikuzukuza mutulo.
What wakes up from your sleep? Eating
poop.
Going to toilet. Eat toilet. Eat toilet. Cycle like that. Eat food, you go count the trailer trucks of the banana you eat. You put the calculator, you count the sleep you slept.
Omubulizi esula esoko nyirwa kuna.
Ecclesiastes 1 verse 4.
Emirembe emirala jigenda. N'emirembe emirala jijja. Ensi neberera awo ennaku zonna.
Abantu kibumai bali bafane bazikirira n'abane bakira nabo ne bazikirira.
Destroyed and the others come. They took it destroyed.
Omanyi okubeera awo nga temulina makulu mulingeero
biki. Be there you have no meaning. You are
not.
You don't even ask your colleague where they went.
The world
moves on like that all along. They don't want to know, as they say. When it comes, it should tell us where it sleeps. Why did you go to heaven? Ask that demon which comes back. Did you pay? They don't want to know.
Omubulizi esula esoko nyirwa kutaano.
Ecclesiastes 1:5.
Era n'enjuba evaayo, enjuba n'egwa, n'eyanguwa okugenda mu kifo kyayo gy'eva.
Bamanyi mbu bibeera bwebe.
They know it is always like that.
Tebamanyi nti abo bonna enjuba yali mu kuweereza.
They don't know that the sun too is in its ministry.
Kubanga tewali kisobola kukula wano ngera tekiyina njuba.
Can grow on the world without having the sunlight.
Tewali kiyinza kukola mmere.
Nothing can grow food.
Mu process gyetumanyi mu luzungu nga photosynthesis.
It's a process of photosynthesis.
Kubanga tumanyi photo means light.
Photo is light.
Musana.
Light. Sunshine.
Synthesis kuba kugattagattagatta.
Synthesis is the joining up.
Okukugiramu ekibala.
To get out of food. Of food.
Kati omuzungu ali eri yeetakula n'ebintu naye
byonna. Englishman too is probably things they don't understand. They don't reach in knowledge.
Omubulizi esula esooka olunyiri olw'omukaaga.
Ecclesiastes 1:6.
Empewo egenda eri obukiika obwa ddyo n'ekyukira obukiika obwa kkono. Ekyukakyuka buli kaseera mu kutambula kwayo.
Empewo n'efuba
gy'egenda. It goes. And you get your oxygen off. And it comes back.
Buli kiseera oli awo
omukka gwange
kwanguli mu nnyindo yange kati emiggo gy'ogenda okufuna muganda omukka nago gwe bakukuba kaseera osobola okumanya
katondaolwo
okuka otuuke mu kumanya amazima
eyo
siiru y'omwoyo w'okumanya katonda gye twogeraku
byonna
byakukukubya kibooko bwoba tobikozesezza
bulungikubanga
wayogera naffe mu Peter ekyokubiri essuula esooko n'olwokusatu egamba nti obuyinza bwe bwa katonda
lwaki
wabyetwetaaga mu bulamu
bwonne
mukumuweereza okukira ddala mu kumanya era n'okutegeera ddala obusika bwe
tuddaanobadde
obikozesa empewo
n'egenda
golowooza muno
erinja
kusana
enobuli
wamu ozunza
ennyendo
ojja kumubuulira obadde olw'omukka
gugwo
omubulizi esula esooka onyola omukaaga.
Ecclesiastes 1:6.
Ekyukakyuka buli kaseera mu kutambula kwayo empewo nedda nate mu kwetolola kwayo.
Naye ekoze omulimu.
Done a great job.
Negeze egenda n'etadda
tubatula. There goes and never comes back to your old
city. Yakuyita kedda.
That which bypassed you long time.
Negeza ekomawo.
It comes back.
Yayitawo dadda.
It passed a long time.
N'egenda nedda ogisiŋŋaane kuba egoberera ginnewaayo egoberera ginnewaayo ereme
okuggwawo
kyokka omuntu omusiŋŋaana
katonda
taliyo
n'omukka
gwasa
even the oxygen they breathe When someone is
born,
after hell, don't be surprised.
Omubulizi esula soko nyolo
musanvu. Ecclesiastes 1:7.
Emigga gyonna gigenda mu nyanja, naye nyanja tejula. Mu kifo emigga gye gigenda eyo, gye gigenda nate.
Mbambi n'akuma emigga nga gitambula.
And they keep screaming, they go to the sea, they get back. They pass through, come back.
Kuwereza omuntu afuna
kadda akamanya Katonda. Human being to get time to know God.
And
even drink to fill the life.
Naye omuntu gwe.
But a human being.
Omulala bwe yalokoka yeerookinga bweru naye tutayinza kukyebuuzaako naye omugga
gugendaate
gukomawo bwe tugenda
tulina kuba reverse
naye omuntu eyeetoola gy'otamanyi
n'akukomerawo
olaba mugga omanyi gye gukoma
osobole okuddala
naye akola ebyakwagazaaki
want doing that what from you
obula malayika w'obutonde ow'amazzi
yagambyewebale
kubawa okusaayi
banyoo
ababamuwuliranga okutegeera nga
tebabaagalanabattabattem
omubuulizi essula esokonyerwa
munaana
ebintu byonna bijjudde obukoowu
omanyi baatukoowa
mbuzi
enkoko ekutunuulira
Hen looks at you like this.
Kirabe kibi.
Look at the thief.
Kimaze okulya amagi gonna.
Eaten all the eggs.
Nange kigenda kunzita.
They are going to cut me.
Omanyi obutonde bwatuuka mu by'okumanya ne bukoowa omuntu.
Creations reach through knowledge too.
Naye lwakuba Katonda yabugamba muweereze omuntu
oyo. But God told himself that human being.
N'ogenda ku ttooke.
And you go on a banana.
Muno butoke
temukyabalalaweemusaakoaaakukowaddaaayogera
ti abantu bakowu naye waliwo
abatukowedda
bwobutonde bwakowadde omuntu
batonnakitegeeraera
bubeera mu
kwegayirira
kubanga bwe tusoma eri mu balundi agaba obutonde buli mu
kwegayirirabusabaatukutegereze
omubuulizi essuula esokonyerwa munaana ebintu byonna bijjudde obukoowu omuntu tayinza kubwogera
abadde omuntu amanyike alowooza bikoowa
ende
n'ogisimula emigere n'ogikuba
emigonaye
ati onkuba
naye
akuba emigo mukuyeena
nakukoowa
nga kale nkuba naye nakukoowa lwakuba mpereza yesu
ntulugunya ntuse
n'oluba olulala okube
olumuzikyakala nangaaatutobera
naye lwaki omusiri ono simukuba
mwejembe
yesu
yebaziwemusiru
y'okumanya
katondaey'omwoyo
w'okumanya
katondaey'okutaano
n'ekibinja kya malayika
ekyokutaano
malayika w'amazzi
n'obutonde
mwe tubikudde ntulaba abatukuvu naye n'ensonga lwaki babeera
abatukuvuera
bawonawo batya okugenda
muabalokokera ddalabatuuka
mu kumanya amazima
gonna
abamanya okumanya katonda omu
w'amazimaera
okwewonya fekka
tunoonye
okumanya
katondaabiire
okumanya
katondaa
bwatugamba mu kitabo ekyengeri essula
ey'okubiri
okumanya
n'okutegeera
tujja kwewonya fekka n'abaala
batuwulirakubuulira
mu kusumba
mu
butume ng'ebirabo byonna eby'omwoyo
tufubenga
okuleeta okumanya try to bring the knowledge of truth and the seal of the spirit of knowledge of God, the fifth seal. God bless you. Now come back to the sixth seal of the spirit of fear of God and a group of angels of fire. May God bless you.